Downloadi kupitia bulaplay.com.
Ezi viti sacha sijui na story yake wapi.
Inashtusha.
Waka kwenze kawe na bafya.
Bafya.
Toto mdogo. Presta. Asante sana. Naipenda sana tabia yako. Atikusakini mzima wako mzima keni wake. Kuda mkoke.
Sacha.
Sambona kila nikiseti. Nikiseti. Nikikoki. Sambona kila nikiseti. Nikiseti. Nikikoki. Wanabana. Hadi makari yoya. Wanabana. Hadi makari yoya. Wanabana. Hadi makari yoya. Wanabana. Hadi makari yoya. Kanisuzwa kanichola. Kanisuzwa kanichola. Kanisifia kanichola. Kanisifia kanichola. Kanisuzwa kanichola. Kanisuzwa kanichola. Kanisifia kanichola. Kanisifia kanichola. Kuna wana wengine swa faida. Wanabana kweli wanakunja. Nje swala kumbe ndani simba. Kumana kunganje kama chamchuma. Kama chamchuma. Kama chamchuma. Kama chamachase wati. Kama chamchuma. 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 Kama Tusiwa kama chamchuma uo. Tusiwa pichas kama chamchuma uo. Tusiwa pichas kama chamchuma uo. Tusiwa pichas. Mwana mkumida wa mpye finegia. Wakija pupo kukwetu watamegwa. Umziku na nijua. Mimaza kuimba kabla wajao najua. Yani enzi zodogo ni shabiki. Flows angu zote wanatembele ya kiki.
Yani enzi zodogo ni shabiki. Flows angu zote wanatembele ya kiki.
Zazira pili. Mwana kuwaga nizela chaisa imani. Chase a money, chase a money. See suicide lorry, chase a money. Chase a money, chase a money. Chase a tribute, chase a money. Chase a money, chase a money. Check money, get a money. Chase a money, chase a money. Chase a money, chase out to a babu. Chase a money, chase a one and go case a yod. If only was one, trap open now, now I shoot you. Trap open now, now I shoot you. Trap open now, now I shoot you. Trap open now, somebody power. Trap open now, now I shoot you. Trap open now, now I shoot you. Trap open now, now I shoot you. Trap open now, simple time to be. Trap open now, now I shoot you. Trap open now, now I shoot you. Trap open. Whoa! Ta 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 ta. Chaskuena na kusirimisha na rambisha. Nimeipenda sana tabia yako.
Baki na watu wa Mwananyamala. Watu wa Manchester kesi ya tu.
Watu wa Kinondoni. Nakubali sana
chamulo.
Kitunde mabegani.
Msilanganje.
Watu wa Mwalizi.
Watu wa Kirukule.
Watu wa Bagala.
Watu wa Kizuyani.
Inu na kwa tukwa.
Watu wa Majimachitu.
Asali Rasta.
Nakubali sana mene ya Kizimpite.
Nakubali sana watu wa Chelsea Chanika West Yomini Naiti.
Baki na Aruna.
Salanka Matembo.
Supplier.
Nakubali sana Matoski Party.
Kushibiro Sayo.
Uzani Supplier.
Nakubali sana wanangu Pesi Grafiki.
Mahabi Ali.
Nakubali sana wazi watisi na Bli KK.
Championi Midu.
Salanka
Skiza. Championi Mangush.
Otwa Shee.
Hiri Saba Moja Moja.